shankysupplier.com.
Sometimes my pussy my jam.
Sometimes my pussy my bar.
Maggie, Nito, Bambani Anku.
Witness come to Maddie.
Habari za saba kwa tetesi, nyingine zito na nyingine ni nyepesi. Mada wanazua kuwa kesi, kichwani kwangu anajaza masesi. Walisema sitoboi kwa nguvu zangu za soda, kajichanga changa mchizini kavuka boda. Hadi life ghetto nishauza boda, wangu wife ghetto washaweka oda. Sometime na nikipiga simu upokei, hata ukipokea za kwa nini uokei. Tabia inaniboa pesi aliyetere, nashindwa kusalimu visalamu chei chei. Sometime yesi, sometime no, sometime hende, sometime bo, sometime
ananyua kipenda cholo,
sometime
ananipenda nyapo sinado.
Sometimes my pussy my jam, sometimes my pussy my baya, sometimes my pussy my jam, sometimes my pussy my baya. Kwa nini nisisisi wakati kitu kinaripa? Kitu asisi sio loko, sio loko. Sometime unipata vile sivyo taka, mina kuita kinyonga kole mwetu akunata. Sometime nyumba nini fula ya kutosha, tena sio mbele fula ikiondoka. Sometime
weba sisikiliza radio.
Sometime usinu neona niumisa mwenzio. Sometime uenda ukanisikisa mumeo, tuachia jana chotujengea leo. Sometime mawazo yanafanya narewa, na waza nitacheza jesi nisizozoea. Sometime uweta mtoto anapozaliwa, sihina kuendesha mipande cholichogundua. Sometime yesi, sometime no, sometime
hendea,
sometime
bo,
sometime
ananyua kipenda cholo,
sometime
ananipenda nyako sinado.
Sometime
my pussy my jam, sometime my pussy my baya, sometime my pussy my jam, sometime my pussy my baya. Nakubali sana wanaku wase wankwe kwe kwe, wanaku mali chama na chuli gang second bando. Wanaku sidibe Kapteni Masari Baba, titare tuwa nitatare afipaji. Mwanaku Farizo Menesco. Ai
Ra Chunky Supplier. Supplier eh. Isigari